ni kwenda zona. Uyu mwana lume unikumbusha mama. Uyu mwana lume unikumbusha tata. Echiti wamene uyu ndiye anina wako. Wamene uyu ndiye ausu wako. Nichonzu zisha ngati weo mukonda mundu. Suzi wangati nae upukonda. Chikondi chazona niponda apana nipondepo. Nichendi chalo chua mana wako. Everybody wants to be the sunshine in your life, but I would rather be the moon that shines in your darkest moments. Everybody wants to be the sunshine. I love you, I love you, and I want you to know.
Chalo chua mana wako ni chendi mwe.
Chalo chua mana wako.
Chalo chua mana wako adevi mwe.
Chalo chua mana wako.
Wankumbusha Holanda.
Wankumbusha Holanda wa mama.
Chama.